nabona niwo bakikorana bwa nasosola mawanga na size otwala bayanga basimolo ne babiki size kine kiwadde kyo kyatabuse ebyaddala tukyewole kubanga kyamense Canada America eyo mayumba bekwese India China kine kiwadde kyatabuse tekiri nasonyi nebozi na matera ne bubafazo basheke kikutwala mutabani wa luga fulonze ebyaddala kitidde
tulikucha mawanga gasanda
Sawo, segue, eu vou te contar como anda a mama, saca o que eu quero dizer. Sai de aí.